Cisco B, Cisco Montana, alongside Newton, Gone Face. You know what it is, fans? I got some new style on the game. Tai Kwembe, this is Cisco B.
Zaidi ya mia sijaribu ziba njia ndo gari ndo feli beki paka trake na kimbia na kwa flow na bago na kamua kiuzao sikugopi mwenye jina unaiti kwa dao unaneza jita makamba na sijue ata mpongi so king ni jino kujipa manishi wa somnongi tungwa sandishe beef mini mtoto mta niko tungi ramestari kama mlevi kwa bana tema nafanya demlinda na sao lindo na konata kwenye biti kani meandikia ulimba you can call me Cisco B naleta new stars kwenye game kama jeti na tachi Mene kama dogi mkali alelala nje banda So do you solution mawe Kama mbio jajipanga weza wangu So chai wala levo za kahawa Mindo sign ya mashew wezi kula kaunye nao
Muda umefika kwenye game waku shen mitani Waku piga pamba bling bling kwa chap madini Asante kwa wada wanaotufanya tusikite wani Wanaotuchukia challenge za kusaka money
Haba sihaba na baba ujuza upotei kibabo skabe kimada sihabo kikaza brother nikilenga sikosei Hipokei hilipigwa lina wigo zaidi ya pigo la sensei mdogo mdogo ina kwa shega strong in a row nonge na bisho hip hop bounce teacher so kibega yeah the L mind Sano for guns, my mill time I got bullets, I'm a martyr, you're rhyme. Tanga kunani, nazika bila sanda kuhani. Begani, na ulinzo stanza, kuna story vitani. Nepika booth, na rani, tafrani gizani. Tenzi pasi, na hii nipo kanda wafani. Si ukanda wapwani, omba toba. Ukitekwa kichakana, kuna hoje mbele roba. Chanda chemo vipo pete, sanda yema vahikete. Hali tete, na povuma, wanapatwa na kipete.
Muda umefika kwenye game, waku shen mitani. Kwa kupiga pamba bling bling kwa chap madini Asante kwa wada wanaotufanya tusikite wani Wanaotuchukia challenge za kusaka mani
Yeah, stanza hadi flow, zina vimba bila gym Dona timba, tinga tinga, nige chunga hizi steam Tena dim kwezi flow Kitaka kuona bila mbona, kaka kuona Kauna uono wajogo, mita Epige mshono na haso, na sunga zipu doctor Elewi somo na mighty, keweka drip I'm your number one, roll, model, roll Ziggy roll, podo roll, beat na roll Mbogo snitch, wanna roll, shogo
Kwenye game mini funzo, daily tabaki somo Nazidi kwa dadisha, kamzinzi na mchezo pono Napinga mna trafiki kwa hoja bila ya ukata Mnasema kili ni nywele, machizo angape na Rasta, tendo ni lile lile Kifosi ndo umebaka, ukitongoza akikupa Yoni alali kasadaki Ziki ni kama dem long time na ulia mingo So leo natoka nao mwenye wivu kakate shingo
Muda umepiga kwenye game waku shen mitani Waku piga pamba bling bling kwa chap madini Asante kwa wada wanaotufanya tusikite wani Wanaotuchukia challenge za kusaka money